bejabule bayohlala bejabule bobabe bayohlala bejabule bayohlala bejabule bobabe awungizwe ngandlebenyu ukuthumbana uthole intombi pheshe awungizwe ngandlebenyu ukuthumbana uthole intombi Ngizwe ngandlebenyu ukuthi umngane uthole intombi pheshe.